ونتانا كوبي فلانو تيوبياتي بارتين مدركي أمالي ديگرتو تافي درغم توتيسا هدا في ولي همامتو دبالي ركو غرغر حتر غاو جراجي چوني ما چوجر بوردين فلانو تاني رتمال جر مغرا كوبي جالاني شاندي بيشا
ركني بالناتو جرا إدوبا يتي بوباني وري بولكا غندا جرا نماري بو جولي نجالا هدو دو توكو توكو أما ديسالا بدو جرا جرا ني بروك سانيرو بورانا karkara kare amada bidolotti di baba yede mzajiru oroko dunti madinanu jala chakaniru
e utasa
chaka kese tani dabale video harar hadrotti dorgoma ke nyare bani ruhi daniru khara arti kana siraro jerani khara shesha manne mukke chitamma re bichbe mera khara dodola khara nansabo khara kukatarani achittisi di ba gudda deva jira kalaysa ma shirka doore darsi ke sendure alige guya chibanan namakura shandole hidani bane ke sa sinanda kababi hidu idara munjira garambo kana ginda barasa chufatani tujiru achitama dorgoman ke nyamma kinan ke nya doglu dabe bakina ke sabula nyamma ginda barasi ti gurbada abada bale dal sanat fakka de kan dorgomu kana idani balbala chufatani yarola mafamo sada faya loke nya da kara challa kara jajiddo jiran ebichitureera baako tere ebichitureera durguma kenya yu bruksani gataniro jibatitti se durguma yure bani madesani e gaddo hunda wana kasira jiroje chukoti makina chapsun jira nudu ka makina bobbaseni akanam nunkunam me gochu halunjira hidurum tijira wantido titam jiroje chukoti ballada kanasto gandu tamma barana oromiya ke sutti honu hatam male kandar bile be kani to kinin sun kawe jibati diga jiru
dr marara mi dani kakkabe jettan kun dorgomto ta mo misen so ta mo
ulara ula wal matti da balani te chukot
wanu raga jettan kana qamadim milaluti yettanitu
e khatamne kinine da mirja bordi oromiya ti khatamne kinine ra sanadura si mo tiba turre anisake kaman dubbi he kataba nonnotti fidaale katamne kenneera ballede dubbacha jirra iddo anana tisi macha jirra daru gurinna gawu yechoko damara konjiru maani sede motumma ango dafi fiiga jira daballeni gara dafi fiiga jira bako gudda jira yechoko tilachu tuwal kamati
sinamma du lagagge sa akajurtan gara magala asalla akajurtan dubbattu waya fan oromoratti ejjennan ke san sawagga purshani sanadura duanjijira me qaba fan oromo fan federala ta u qaba jettu amay
e tokusada kaptinu ti sawake nyetti maji ru waraka nisbari wali galle za waraka wajini ti mise samadre ki ke chori jira ni wali galle afam sambi ballangu datu akka kanata wali galle za chukot jakaranu ti tokko dura fulanno kare naje ke nu afangu tanne kare nu afan romo afan kenya afan federala ato amari fojo wal kitse jenne dubacha jira kunda jala yuka ne manu frachi ta jiru sanne kenya saga jiru kana dai chokoti de tifumne jira
opidion de chun parti ni oromia busha jiru barasana afan oromo afan federala ato opi miti jede ture barana qopi da wan jede me wan naga mujira qunnamu biale wan milkom ne fin singafat
ilaisani wanne tikenna malefta fatani furachum bekan amba wanne akka lakofta saba biya sanati barchum nolomo afurta mahmashan tamahir rata sigale noti kumala mavlama enna fila nakana fundura barchum nolomo hailala mujenne barchum agara afurta mahmashan tamati sata jenne bordi fala noga vannani motumma oromia osan noga fatan sinisi vetine inutiman motumma oromia gubbatti affe oromia gubbatti gafannani noonu kennam furanna male kana kechen se nujeran barchuma sumo fi furataniyu rabakati kunna dan safarani zasan tikenna furachuma le gafachu barbadani yachukod amma hera biya sanaz gafanne tu amma se dinne gubbatti samno romo mirka daka bagerani hera motumma sana gubbakani ru kuno wagga digama derbela isa yu gafatani nu fulurran daga na dachi oromo kapsi surafi rafrachi surafi baradar begu chuchwa turani jollena romo kanati dumte chukoti rakon zani bari furata wani sangere ni motu ba tikenne furatu male didum bekani amma yaro sagalta mitor ba fundura asiba bakata jennani adamat bakatan adaabaatti immoo baqatanii warri qindoo minaa Finfinnee mo'anii rakkannaan immoo kootaa dachaa jennaan immoo fiiganii dachaa'an. Waan akkasiiti rakkoon isaanii baroo biyya abbaa keenyaa dachee haadha keenyaa abbaa keenyaa jireenii kana gubbaatti nutu qaba jedhanii bulchuun danda'an sigale.
Dhaggeeffatoota keenyaa himannaa Dr. Mararaa Guddinaa dhiyeessan kanarratti durataa boordii filannoo Oromiyaa Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa gaafadhee akkas naan jedhan.
Akkuma beekamu naannoo keenyatti galmeen kaadhimantootaa xumuramee paartiin tokko dorgomiidhaaf kaardii guyyaa kenname qabee duulana filadduu adeemsisaa jira. Paartileen naannoo keenyatti socho'aa jiranii fi 19 paartileen 19 akkaataadhuma seeraatiin duulana filadduu isaanii adeemsisaa jiru. Poosterii bakka barbaachisaa ta'etti maxxanfachaa jiru. Kunniin baay'inaan dhaga'amne. Haa ta'u malee madarake waan ilaallatu madarakeessi komii qabu ture. Egaa madarake galmee irrattis miseensota baay'ee aanaa baay'ee irratti kan galmeessisee paartii biyya bulchuu isaanii kan jiru sadha. Ebila keessatti iyyata adda addaa bakka adda addaa irraa nuti dhiyaachuunsa miseensota isaaniitiin sirriidha. Miseensota isaanii bakka isaanii iyyatanitti immoo haalli komiinitti keessumsiifamu. Haala rakkoon yoo dhalatetti hiikamu sadarkaadhuma naannoo filannoo fi buufata filannootti ijaarreetu jira. Achitti waltajjii waliinii dorgomtoonni siyaasaa hundumaa iddoo tokkotti jechuudha. Waltajjii waliinii boordii caasaan boordii gaggeessu ijaaramee isaan rakkoon yoo ka'es akkasitti hiikamaa ture. Amma gaafiisa dhumaa waajjira keessanitti dhiyeessaniiru jedhu kun dhugaadha. Gaafa 30 dhiyeessaniiru barreeffamaan yeroo duraatiif gaafa 30. Nuu dhiyeessaniiru kanarratti bakka adda addaatti miseensonni keenya akkaataa barbaachisuun hin deemne reebamuu nu jalaa hidhamu konkolaataan keenyattis irrattis rakkoon uumameera jedhanii achirratti yataniiru. Kanaaf kun akka boordii biyyoolessaattis akka naannoottis irratti mari'atame. Inni kun gadi fageenyaan qulqullaa'ee tarkaanfii fudhatamuu akka qabu irratti walii galame. Yeroo ammaa kana koreen tokko dandabaratti. Elfataa fi ejeree Addis Alam amma jennu kanarratti akka horatee deebi'u. Gara ba'aatti immoo qoreen aanaan gaggeeffamu yeroo ammaa kana kun horachuudhaaf adeemaa jirra. Bakka isaan kaasan tokko baashawaa waliin citii boosetu irratti. Amma isa boosetii qulqulleessinee gara aanaa Arsiitti deemaa jirra. Gara Arsii Jaajjii jedhan tokko amma gaachii lixa Arsii irrattis taasaniiru. Kan hunda qulqulleessinee bakka dhugaa ta'etti tarkaanfiin sirreeffama seeraan fudhatamuudhaan qophiirra jira. Bakka immoo sobaa fi ragaadhaan mirkanoomnes immoo qaamni dhiyeesses immoo haaluma wal fakkaatu seera cabsee yoo argame sasarratti tarkaanfiin fudhatame filannichi nagaa fi dimokiraata ta'ee akka xumuramu ta'uu qaba jechuudha.
Asirratti ambaasaaddar yeroo inni filannoo sagaleetti kennamu dhiyaataa yeroo deemu kanatti muddamsi kun jabaachuu danda'a yaaddoo jedhu qabdu?
Gara dhumaatti amma baay'inaan kan ka'us amma kumasiin jedhe paartii 19 naannoo Oromiyaa kan jiru kan dorgomaa jiru. As keessa paartii tokko qofaadha gaa madaree qofaadha kan komii baay'inaan dhiyeessaa jiru. Kun yoo ilaalame sirreeffamni fudhachuu baate gara filannootti deemaa waan jirruufi kana caalaa hiriira nagaas ba'uun malata. Haalli mijaa'an uumame kunis immoo boora'uu danda'a jennee akka kanan taanee fi amma qorannoo barbaachisaa ta'e akka biyyaatti murtaa'e irratti hojjataa jirra. Gaafiidhuma isaanii deebisuudhaaf kanaaf isaaniis. Kana dhugamtuudhaaf koree bakka adda addaatti ijaarame kanas beekaniiru isaaniis akka tumsa kennanii akka baasaniin gaafadha. Filannoon kun filannoo mataati dhimma biyyaati. Lammiin kamiyyuu tumsa barbaachisaa ta'e kennuu qaba. Bakka rakkoon jirutti rakkoo kana walubatanii waliin hiikanii paartileenis murtee uummataatiif dhiibbaa tokko malee akka dhiyaachuu danda'an. Ifa ta'anii waan dhugaa irratti hundaa'e qabatanii akka socho'an karaa biraas manni dhiibbaa tokko malee yaada isaa paartii barbaadeef akka kennu akka filatu carraan uummataas mirga uummataas bal'inaan kabajamuu akka qabu kun dorgomtootas ta'ee lammii kamiiniyyuu mirgi filachuu filatamuu uummataa akka eegamu hundumtuu tumsa isaa akka kennuun himuu barbaada carraa kanaan.
kesu mota ko lamen galate faccha kanumanin kanar atumura anjalenne gammadati.